shit.
Na miss, nime kuzoea. Very soon nitaacha kunywa hizo juice, nianze kunywa bia. Mana vipele miwasho, mafua yameniandama. Silali, silewi. Takulaje aupo, takulaje aupo. Uko wapi mama, milo inauma. Zinache soremba, uko wapi mama, milo inauma. Umeleta na nani kipenzi, zinache soremba. Bani kwamba, 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 bani kwamba. Yanonitesa mazoea, kusema kweli nilikuzoea. Mwana wa upepo umepotea, au riziki yangu patapotea. Maumivu, Kenny. Hey yo, Kenny.